Radio Pulpit, 657 AM.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilthathe leli thuba ekuseni mlaleli kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama elingaphezu kwamagama onke akhona emhlabeni igama lika Jesu Christu. Ngiphinde ngilthatheke leli thuba ke ngithi ukubonga kubahle enhlapho ukusibusisa ke ngalo bahle uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu ke akwenze njalo mlaleli. Sisaqhubeka ke nendaba yethu Nceku, isihloko lesi sisiphethe mlaleli ke namuhla lapho sithi khona Nceku a servant isikhonzi. Ngithe kuwe mlaleli kule viki lendlule kule insuku esiphila kuzona sifuna ukubizwa ngama title aphezulu nanoma ngihamba kubonakale ngempela ukuthi kuhamba umuntu waleyo title leyo. Nase inkonzweni sifuna ukubekelwa lapha ngoba siyabantu abakhulu. Size nathi sizinikeze amagama aphezulu. Si expect ukuthi abantu kumele basibize ngalawo magama lawo. Kepha uma ungathi Nceku, kungathi umuntu akhona uzusuke umthele ngamanzi abandayo. Kube sengathi usumthukile ngenhlamba enkulu. Ngoba usuke usumbize Nceku. Ngoba phela legama elithi Nceku mlaleli lithathe kube sifungathi umuntu ongazi ukuthi uyaphambili noma uyemuva, umuntu olaphayana phansi osebenzela osebenza umsebenzi olaphayana phansi. Futhi nanoma abantu bendlula nje abambingile nokumbingela labambheki nokumbheka enokumbheka ngenxa usebenza umsebenzi ophansi ophansi awufisi even nokubingelelwa huye ngenxa ukuthi ke uzokuthulela lobu phansi bakhe. Sifisa ukubingelwa labantu abaphezulu abamagama aphezulu ngenxa ukuthi ibusiso zizovela zehla zitheleke ngenxa ukuthi nesandla lo muntu akabanjwa nangesandla. Uma kube khona nje ukuthi akombingelo vele ukuthi sawubona vele undlule. Igama elithi Nceku mlaleli. Sifuna ukubiza wothi wa ho doctor, Dr. Zani, Dr. Evangelist Zani, Bishop bla 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 bla. Uma ngakathi ukuthi uwe Nceku, ha, isifungathi umthwe ngenye inhlamba mlaleli. Umnyazathi angiyona Nceku munu. Kepha iBhayibheli lithini ngobunceku mlaleli? Ake sifundeke kwiZikroniko zesibili, Chronicles chapter 24, bese ke sifunda ke uverse 9. Chronicles chapter 24, bese ke sifunda ke uverse 9. Yena ufundeka kanje. Kwase kumenyezelwa kwaJuda naseJerusalema ukuba balethe uJehova intela uMose inceku kaJehova ayibeke phezu kukaIsrayeli. Ehla mlaleli imangaliso uMose azenza cishe abaningi bethu asenzanga even nesisodwa salezo imangaliso uMose azenza kepha la izwi kaNkulunkulu lisambiza Nceku. Imangaliso lezo azenza mlaleli bekumele athole igama elikhulu eliphezulu mlaleli, hayi igama eliphansi laphayana Nceku. Manje la izwi lenkosi kuverse 9 ngoba Chronicles zesibili ake ngiliphinde kamlaleli. Kwase kumenyezelwa kwaJuda naseJerusalema ukuba balethe kuJehova intela uMose inceku kaJehova ayibeka phezu kukaIsrayeli ehlane. Inceku kaJehova. Umgcotshwa kaJehova mlaleli kwathi uNkulunkulu angasiza abanye buthi asafuni nokwenza lutho nje emabandleni ngenxa ukuthi ke lo msebenzi wokushanela lo msebenzi wokuklina lo womsebenzi wabantu nje abaphansi ekubele ke kube yibo abazosebenza. Mina kwami nje kumele ngifike hayi ngithola izinto eziright futhi ke ngishayelwe ne-guard of honor ngingene ngoba phela ke ngu-Dr. Mkethe ngu-Bishop Mkethe sonke into kumele angithinti nokunqa abe futhi kithi phinde kudlulela even nasemakhaya uthola amakhosikazi asayizigcila yena umuntu akhona uphethe iBhayibheli uvela ngene ahlale nje angcebeleke nokuthi akatabamba bambe lapha yena egardini lutho nokuthi asize naseyinganeni lutho inkosikazi kumele yenze konke omunye futhi angasebenzi lokusebenza angalethi even ne cent mlaleli endlini inkosikazi kumele idakekele abantwana ibhadale i-call fees ibhadale indlu imnakele futhi nange-transport ngawo konke yena uhleki uhleli ngenqodo ke yena umkhulu mlaleli leli gama elithi nciku kubuya luzwisisa ukuthi lithini Sizinceku zikaNkuluNkulu senza umsebenzi lowo uNkuluNkulu ebeka ukumele awenze wenziwa yithini wokunakekela umhlambi kaJehova wokunakekela abantu wokunakekela umlaleli umsebenzi kaNkuluNkulu kwangathi uNkuluNkulu angaselekelela umlaleli siyakhumbula ngenkathi uJesu enabafundi bakhe eshumayela ilentuza ivangeli kwaze kwaba sebusuku abafundi bakaJesu bathi itolo ziyavalwa bathumele Jesu labantu ukuthi baye emakhaya uJesu wathi ke banikeni ukudla serve these people with food but hayi ukudla sinako ngeke kubalingane nokubalingana basebethi ke kukhona nje umfanyana uphethe ukudla inhlanzi lelentuza nesinkwanyana uJesu wathi kulethini la wakhulekela amaceda wathi nikelani labantu ukudla serve these people give them food thina safuna ukuseva
iqathulo zethu kumele sibholisele umlaleli uthi uma ungena umuntu aguqe ngamadolo abambe isicathulo sakho we mame
la izwi lenkosi lithi kwase kumenyezelwa kwaJuda naseJerusalema ukuba balethe kuJehova intela uMosi inceku kaNkuluNkulu ayibeke phezu kuka-Israyeli ehlane. Hayi ke ngenxa yesikhathi, ake sithi kumalamlaleli, sazoqhubeka ngalesi sihloko, nceku, servant, dulos. NkuluNkulu akubusise, ngilithathekele lethuba, ngiliphinisele kubahle, bahle intambo sekwezakho, babayi lapha ekhaya mlaleli.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet, join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.